Exclusive to Zayda Hype Man.
Then your music promotion.
Okay.
Young chef, roll over.
Young chef, roll over.
Zindawa, call me Mr. WhatsApp.
Yeah. Hey, who's got the keys to my jira? Katumba patukwa na nipokuia. Kick them strong ni mahia. We say it's going down over here.
Kale wango leta kwe mitondo. Iti manana muchipi na mwichi vyongo. Hakuna kulale kweta tuchimba. DJ faka kufuli umuko chilimba. DJ faka kufuli umuko chilimba. DJ faka kufuli umuko chilimba.
Nganili soba very humble. Weekend mind ishiri mujango. Mudanso one song paripiti. Ni samba samba chekwikiri na chisira tukiti. Tangala nsaka yetu ni brewery. Feeling like a slave mumuko sifulu majuari. Patumba zilipo alikuti bartender. Sikamba pa kutwala pati kwila matenda.
DJ volume ulunda. Di neti pompo fole na punda. Soso vinka mukatushi ni kunga. Soso vina nipaka vale nkumba nje. E life nani kumba kumukambe. O white kalabu kwa tibangeli. Let's make a big seko kwa tibambeni. Na timposhe opo divangeli.
Who's got the keys to my jira? Patumba patukwa na nipokuia. Kick them strong ni mahia. We say it's going down over here.
Kale wango leta kwe mitondo. Iti manana muchipi na mwichi vyongo. Hakuna kulale kweta tuchimba. DJ faka kufuli umuko chilimba. DJ
kawa 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 kawa
kufuli umuko chilimba.
DJ sawa 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 sawa.
Wait, we need a boom, a boom. Push it like a boom, a boom. To bash it, bash it, but gotta put your arm up, put your name, it's equal to the gutter. Wait, baby, go in the room, get easy. If you don't wanna feel what I hear, if you don't want to see. Wait, one more carry, cool, go for my number. Four or five, you would tell a one day, my number.
Get a much pity, young mo. Be one more kind of feel, young mo. Back where what you do, the quemilong mo. Mutsongo, kusheko, volume, kusheko, walo, kusheko, wakobati tufweko. We say shoko, nainen, dalyoko, vona vibe, drifta na jena washaloko, tuwale.
Who's got the keys to my jira? Patumba patukwa na nipokuia. Kick them strong ni mahia. We say it's going down over here.
Kale wango leta kwe mitondo. Iti manana muchipi na mwichi vyongo. Hakuna kulale kweta tuchimba. DJ faka kufuli umuko chilimba. DJ
kawa 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 kawa
kufuli umuko chilimba.
DJ
kawa
kawa kawa kawa kawa kawa kawa
faka kufuli umuko chilimba.
Black table party venelisa. Waka funza baya iwo sababisa. Waka liku waya waya tiza ficha. Agenda undercover. Thinking I'll be getting those numbers at the alley. Ni ghetto of a DJ.
Who's got the keys to my jira? Patumba patukwa na nipokuia. Kick them strong ni mahia. We say it's going down over here.
Kale wango leta kwe mitondo. Iti manana muchipi na mwichi vyongo. Hakuna kulale kweta tuchimba. DJ faka kufuli umuko chilimba. DJ
kawa 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 kawa.
You with Yaka All-Stars. Hey, Mr. Samuel Muzata. My boy Fashion Sakala. Bats on Dark. See Francis Dondada. Ali Dola. Nico G. Lion. Copa no Swag. In the Pew Pew. Let's go.
Exclusive to Zayda Hype Mag.